ZPushUp.com.
Suspect. Skillman Methods.
Oh my God, Amzi, he's running things.
Kashi mwevo mwishira masetingi. Temu chitapo deriva nga pipingi. Diana no. Kutino mtu na mitemwa. Mwabwera mwabika pono musamwa. Diana o. Kati tene na retora te boneas. Nuku konga na konse kondea. Kashi baby ndi mwazi mwanze fea. Yonse mwaretira switi.
Fake.
Daga nitenga riti.
Fake.
Siga sira chizabweza futi.
Fake. Kashi enze fake rafu.
Mwenzo nitana switi.
Fake.
Yonifunza za kutenga riti. Siga sira chizabweza futi.
Fake.
Kashi enze
fake rafu.
Uyene sholongo mumuntu valando kusanda bagwai. Norizo nyapanda suyanka mafoni kowenya mukorinyu. Don't you know either ni aya musenjing your purpose or Twitch and Lanya Mushua passing off and ombe pulani. I gave you fionse no shakoro panono. Don't set to alenda kapo def ya mano. Watch the ads my baby to forget you. One chef panse you loku na kugeti. So tamu okay without a malavu. Na chepa sano kuntuala kugirevu.
Kashi mwevo mwishira masetingi. Temu chitapo deriva nga pipingi. Diana no. Kutino mtu na mitemwa. Mwabwera mwabika pono musamwa. Diana. Kachitene na retora te boneas. Nuku konga na konse kondea. Kashi baby ndi mwazi mwanze fea.
Diana, Diana.
Yonse mwaretira switi.
Fake.
Daga nitenga riti.
Fake.
Siga sira chizabweza futi.
Fake. Kashi enze fake rafu.
Mwenzo nitana switi.
Fake.
Yonifunza za kutenga riti. Siga sira chizabweza futi.
Fake.
Suspect.
Kashi enze fake rafu.
Ich koko chari nchikatana sano po nchitararila. Bones bada ipusha timweo ni nchitararila. No kosa narikosa no po nchitararila. Aspect na okani no muu ikaririra. Tuare umpona febu ino mono for watch die. Na umputura kwa mutonga simone tai. Apanjikarile fete bona maai. Gero tura mukantura nga atwe wati hai. Peni kwa menshi kutina fo omu kwa ipisha. Gero kwa mbutu kwa fe kwa bulo kumba ipisha. Infumu ya kuwa umengecha ya irisha. Wasekesha no mulwa ni kwa zipoda wa
isha. Kashi mwemo mwishira masetingi. Temu chitapo deriva nga pipingi. Diana no. Kutino mtu na mitemwa. Mwabwera mwabika pono musamwa. Diana o. Kachitene na retora te boneas. Nuku konga na konse kondea. Kashi baby ndi mwazi mwanze fea.
Diana, Diana.
Yonse mwaretira switi.
Fake.
Daga nitenga riti.
Fake.
Siga sira chizabweza futi.
Fake. Kashi enze fake rafu.
Mwenzo nitana switi.
Fake.
Yonifunza za kutenga riti.
Fake.
Siga sira chizabweza futi.
Fake. Kashi enze fake rafu. Diana.
Ila boy, Maxima Poposhe. Jackie Lanzi na we baba kembure. Hop kilo muna njipa tauni. Fly kepa matipia isi yu. George Bush na Sani kepa ndora. Justo na Muriti wa sangwama. Dani pedwe la kulu mutangi.
DJ AMZ on the one twos baby.